멋있어 스쿠타리오 모자니
왜 멋있어 우자와 우와
tunasakaela kibishitavela tunausalo tunasakado tumetumwaela eiaitakela umeshibaela kama una kazi nikupe mchongo ili upatela
Shengtown, na Foskitan CBC kadi na usama da majan Sio bongo mbaka Dubai, UK mbaka Daban Popote na kanyagia na naish no kompenini Vipi dogo, unaleta usera kitambo kile Namba zako za kifufu, sitoe kwa kutoa kule Tulia dogo, ustoe namba utakufa bure Kama una kazi njotu kupe michongo sikae bure
Kama una kazi njo tukupe madili njo Kama una kazi njo tukupe michongo sera Usiendekeza ushushushu kama una njo Usika kizembe bongo rendi utakufa blu
Acha baria
Auba na chano Shina zao Leo tana piga sim Analusha sim Zao enta wazim Kesa kipato chako yekim Kama una vesa ncho tukupe vipindi njo Fuck you Boma na nazuga Kama bisho Baka mayoyo Na usiko tulari Tunasaka zaari Yua karisa tujari Police yami Kichocholo ni anakaba Ostasi swala tano Kino ni anashaba Hidi mladi pesa Hili mladi noti majabu Squeeze ya tapesa tokoti Twente Maskani mchaka mchaka Kimpia, kimpia Maskani mchaka mchaka Kimpia, kimpia Unakuwa ni mnaogopa Masime ni mnaogopa
Polisi yao Polisi yao Polisi yao Polisi yao
Abala MC shina sita kipaje Anikiwa SMS music Anikiwa na mchizo tawa Ngombe Ashokari wawa Ati mwile ile shina sita kipaje Anakubali meneja smolda Watoto wa chamans Watoto wa Karim Chungwa Watoto wa Mbande Black Izadi Watoto wa Tandare Watoto wa Gox Gogola Mboto Watoto wa Kigamboni Ashokari wewe Wanangwa Pwani Bakaba Watoto wa Baga Temeke Kinondoni Mbakaya
Somalian, Atima, Againo Minoma, Achipobo, Salum Minoma, Eladeni, Mwanzo Mwisho, Mario, Chazampa, Dubai, Otafutaji South Africa, Tanda Vampa, Mwanzo Mwisho.